macadka garbooda professional college ayaa booqasho ka seedaya iskuulka Alcayna Primary and Secondary School. Walibana ujeedka booqashadii ahay tahay in ardayda Alcayna laga dhiirigeliyo walbarashada iyo deeq walbarasho ee scholarship oo la siiyo ahna kumide ardayda dhigdaasa iskuulka oo awoodna iyo isku biyanka qarashaadka walbarashada ee iskuulka. Korintiya waliba meelasay ku hadalay maamulka iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Alcayna Cali Isxaaq macalin ayaa ku gudoomiyay deeqdan walbarasho ee macadka garbooda oo ka tala galay ardayda Alcayna.
Maasiin ku gudoomay garbooda GBC scholarship ee Alcayna iyo ardayda Alcayna ku deeqana siin ku gudoomi may fadhay dhamaan ardayda secondary ga dhigayaan inay ku faa'iideysadaan garbooda professional college walaayay waxyaaba iyo biyaayaan qaybta caafimaadka aan qaybaha oo scientificada qaybaha computerka ama IT-ga iyo biyaayaan college-yada magaalada kulay meekiyaale magaalada college badan dhamaantiyona waliba aan shaqeeyaan bulshada gaar ahaan ardayda iyo ku kaabayaan waxbarashada ama kabashada building aan soo biyaan saasato garboodana waliba kumida tahaa kodajada magaalada ku shaqeeya kumida tahaa may rajayay dhamaan ardayda iskuulka Alcayna iyo ku faa'iideysan doona iyo si gaar ahaan elensi scholarship ama deeq waxbarasho inay ku baradan ardayda ka farfircoon aan waliba si doona ardaygii oo ka haboon aadab leh akhlaaq leh oo si sax ah ku baha doona scholarship kaas si aan ku faa'iideysan doona hadii Ilaahay era insha Allah ta'ala mar labaad iyo mar saddexaad booqashadii idan ka faraxsanna ha dhawaad iyo siin leena dadaalka kiidin oo magaalada isna ka dheereedana bal onaytay oo qarsan ma ah idan dadaalahaytan insha Allah ta'ala waan garabkina ina
ugu dambeyntii wariba sidoo kale meel ku hadalaya mid ku mid ah maamulka iskuulka garbooda iyo wariba uu soo sharaxay booqashadii oo koyinka iskuulku ngaa
booqashadaana si oo mayo ninka bilaabtay yahay jawi degan ah kulayshkan maxa gadoon sineeyaan deeq waxbarasho oo aan ka taragalnay ardayda kulayshka hadafsan aasaasi oo mayo mid haytay intii oo uu soo saaxiibay ardayda oo tabar doran ama liidan dhinaca dhaqaalaha intii uu isku caawi tacliinta oo lan erna dhaqaale ma haysataan ama koy kortan iyada kunoo ku duulan yamay oo soo binay markaa intii kulayshka qof walba oo tabar doran iyo qof kale oo waa liidada kulayshka koy kora soo lan eraan dhaqaale ma haysataan mas'uul walba ma haysataan kulayshimay oo aan sahlayn intii wad isu barada wal allaal walaayi uus aan baahayn barada kore lanki hiraana dhaqaale lanki hiraana wal kala marka sada oo iskuulka Alcayn aanin dhawaay mahad nagaana maamul shii macallimiintiis iyo ardayda dhamaantiyoba eedeedayo oo aan ka maasanyin si la mid ah sheer baydhow ama reer deegaanka Koonfur Galbeed gaar ahaan baydhowa may oo leenaha ardayda intii oo yuu hadeeran kolleejka garbooda professional college si oo ilmisho iyo aqoontiyo aan siyaasadan